Dreamsafi.com.
Oh la la la. Oh la 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 la. Safari ya mapenzi hiali kwe penzi za damu na hawa situmea kutahaya yanatumiza vibaya vibaya eti ungelijua unavyonifanyia da mapigo ya moyo kutwa yanadunda pa visa visa unavyonifanyia moyo pa Tungelijua unavyonifanyia da mapigo ya moyo kutwa yanadunda pa visa visa unavyonifanyia moyo pa pa yupo mwenye moyo kaubeba mwingine roka iaga sababu moja tu mapenzi nimesarenda na moyo wangu ndo umeshindwa umeshindwa Umeshindwa
It's her beloved Colossi
Birba Jejejejeje
Ya Batman
Mopa Moyo wangu nyama umeugeuza tishu umemwagia maji mama mama wasi ndo kapteni tunazamaje
this is not fair
eh simu azipigwi nikipiga ushiku unanipa mashariki Tanzania today neleze unatakaje ama unasemaje tungelijua unavyonifanyia da mapigo ya moyo kutwa yanadunda pa visa visa unavyonifanyia moyo pa Letungelijua unavyonifanyia da mapigo ya moyo kutwa yanadunda pa visa visa unavyonifanyia mie pa pa yupo mwenye moyo kaubeba mwingine roka iaga sababu moja tu mapenzi